phone the show.
Took suffer for her beef.
Sabi Maiden.
Your scare got you.
You are tuned into the DF Classic.
It is the kelo, it is banana flavor. It is banana flavor. It is the kelo, it is banana flavor. It is banana flavor. Tikayambo shakinya. Aye, kona. Timani fendeza pongo. Aye, kona. Tikayambo fendeza. Shukela we. Timani fendeza pongo. Atu. 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 Aye, kona. Atu. 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 Aye, kona. General Papa, ni waste pundishi vafenda maneba. So fresh kwa tu wali waka penta. Nganati mwona umutima wandi ula tunta. Chalenga fie ni punde fie na kafunda. If you fie ni na mutima ula veka. Last mile walk wati fie ni nkunda. Kachampela chite mweko fiose ni la punda. Mutu wandi fumo tenge la potigri. Dava ni fumo kutipangiza na pizi. Kamproza mamipwela dava tipangi pizi. Dava ni fumo kukuponya te kutipi. Leta chikilo chishekingisha te poti. Gatini whisky pate poisa shote. Faka po bright ema yova popoke. Dava na wona kuno cheta saluta. Saluta. Bana banyuta mgozi. It is the kelo, it is banana flavor. It is banana flavor. It is the kelo, it is banana flavor. It is banana flavor. Tika yambo shakinya. Aye, kona. Tima nifendeza pongo. Aye, kona. Tika yambo fendeza. Shukela we. Tima nifendeza pongo. Atu. 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 Aye, kona. Atu. 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 Aye, kona.
Jemesa pasa bandali ni vare ni chupana na flavor. Mendo na buti tayari. Jini sokoneza bongo chikamba kuifendeza. Ine bote majeje ngava ni diza na teza. I hope buti toyo wano depend on it. Pari knife na fork kufusa ni doniti. Siri na bode ye pasa petito. Yako ya kupani sapino lova kunchito. Waiko na beauty pete ni chinja gari ten. Pin mutumba na chipu mta henke. Una favor mancho pasa veka veka wama vieko. Chupia poncha les nane ni pombeko. Mkwapu saipereka uku na uku. Mutu ze ngana kore wana bow bow.
Van Fulu, whenever movie
bow bow.
Nimi mona, nimi mona, achana
bow bow. Bow bow.
It is a kilo, it is banana flavor. Kuni bila pa mobile, tani siya na FIFA. Nati ni bwemo bond, vilimba vatunja ma. Niga bwemo na dunta, silibad kuma shaking. Hard time breaking, siti konda vama jetting. Wagai wali breaking, bati konga ruti. Kanyanga nisa bokoshi, iti chitundisha mama. Ngani mimbokoshi,
bokoshi. It is a kilo, it is banana flavor. It is banana flavor. It is a kilo, it is banana flavor. It is banana flavor. Tika yambo shakinya.
Aye, kona.
Tima nifendeza pongo.
Aye, kona.
Tika yambo fendeza.
Shukela we.
Tima nifendeza pongo. Atu. 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 Aye, kona. Atu. 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 Aye, kona. Banana flavor.